Danny boy, Wamta. Jutsu sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hii baridi na kafraisi konja. Ha, nivo wana sugar. Bro, nini hiyo umeva. Swaga bala, nikishika mic. Pala madem wana swalala.
Swalala, swalala ya wana.
And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Groupies show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia yangu ni kufa msoto. So I'ma go hard, got my punch ya kushoto.
Bonge, bonge. Ongeza hewa usinyonge.
Darasa, leta nyoko nyoko nyahunyo na chapa. Rarua hizi traki handi zina chafua meza, muna changa ha. Sina pesa kwa kibeti, zote kwenye banki. Mula implanti, funga biashara kama haileti. Kasalo kako kwangu, nikapeti. Ni yule boy, wakangemi. Ulizia pale, kwa waboni. Mgenge halisi yani tangu zamani. Bad boy au pia baba watoto. Mzee wa familia kama Jomo. Sipendi mizozo, jifanye mjuaji unakula kokoto. Nadunga madigaga wakidai za macho. Chonjo chonjo.
Bonge, bonge. Ongeza hewa usinyonge.
I'm the new wave. Skinny ninja ego bonge. Yes, mkonkodi but Buddha keep change. I make him go banana zime baki me baki wa mezendizi. Give it a run, give him a run. Wakimbizi awatagwan. Sijali cost kupiga mbizi. Missy celeb, bani na msupana itwa kiki. Mpedi a go gaga. Sema di gaga kama gaina. Sita futi pini papa samba msupa shuka nita panda. Backstage quickie quickie. Jumanzeni na haraka. Kwa boxa baraka kinyangunya chapa chapa. Nika msafu sasa mtoto ametata. Alitaka amepata. Chora namba. Toka keja akitembea kama bata.
Bonge,